Hey. Gobo babu se kunana. Aye. Gobo babu se kunana. Babu sapilana. Sing about to molest. Yelele.
Ay. Back. Sawubona baba. Baba ngithembe kuyaphileka. Ngiyazi usangikhumbula nakimi uyakhumbuleka. Yebo kwakubuhlungu ukuhamba kwakho ngadineka. Kodwa manje sengixolile sekwehlile ukuthukuthela. Kodwa ngikusho lokhu. Yazi baba ngiyakhumbula. Ngiyakhumbula ungifukule. Ngiyakhumbula ungiqubule. Bathi ngifana nawe lawo mazwi ayangiduduza. Mangibuka esibukweni ngibona wena ngiyajabula. Wahamba ngisemncane asikutholanga ukuxoxa. Mina nginembuzo engisazoyibuza mangikubona. Ngiyazi sohlangana emazulwini ngisazobhodla. Khona isilondo esingaphuli enhlizweni yami baba uzositopa. Kuningi engizokutshela kona sekwaba mahlala khona. Baba sengikhulile senginengane sengiyindoda. Kunzima nje nama ngikhona kodwa wena ngikhona. Sebenza kanzima impumelelo ngizofela
khona. Gobo babu sapilana. Nawe uyangibona namuva. Nawe uyangibona namunyana. Gobo tatyo sekhona. Gobo babu sapilana. Nawe uyangibona namuva.
Umama unokungibheka athi ngimkhumbuza ubaba. Babakho kwakuyinsizwa kodwa wayehlushwa utshwala. Njalo uma yebushayile la ikhaya sithetha amacala. Uzobhikisha kuze kuse khohlwa nje ngeke kusalala. Fele ngihleke kancane ngoba okunye ngangikubona. Hehe. Ayi, thombe ndala xola. Sengize ngamakhela indlu yinjabulo bangayibona. Baba ngivala amaphutha akho sengikhulile sengiyindoda. Baba bengifisa ithuba ukungibona mangicula. Ngiyazi isifiso sakho kwakudlala ibhola mangikhula. Yebo babe ngikhuza abanye bethi ngiyakufuza. Mangicabanga ngawe umoya wami
uyaphula. Sing about to bless. Baba sing about to bless. Baba sing about to bless. Sing about to bless. Baba sing about to bless.
Yelele shunwe ngaba ayi. Uthando lungenhla bathi salute lapho enkabini. Izitha zangijaha noma ngilinda kabafiki. Kabi nation uthando lunye nje abangithini. Noma ngingene mall lapha amabhonsa ngibange traffic. Wangifundisa ukuswenga kodwa nje angiqhumi. Ngengezo sengenhla yikho intombi bethe yingqumi. Mafanafanayo shaya i-two piece yesigoshi. Bangithathela ekhanda kodwa ngisigogi nesipoti. Sikola ngisiqedanga baba ish bangixosha. Yebo ngangingasithandi ewu ngangidoda. Yazi ngine-report elibhala ukuthi inkunzi kalo. Baba sibuye sixoxe bangilindile
ngisayophefona. Gobo babu sapilana. Nawe uyangibona namuva. Nawe uyangibona namunyana. Gobo tatyo sekhona. Gobo babu sapilana. Nawe uyangibona namuva. Nawe uyangibona namunyana. Baba sing about to bless. Sing about to bless. Baba sing about to bless. Baba sing about to bless. Sing about to bless. Baba sing about to bless. Yelele.
bayangithanda abantu ze. Bayangithanda abantu ze. Bayangithanda abantu ze.